gana ebyo kwegayira olaba nakulemera konabula nokufuna kutulo lwa bintu byo gwe muntu gwe nasabe namba efuuke namba which namba matebuli omumugamba kumutala kuno paka muluka mulamba bugubugu tekuva muliro naye naonsera nnyo n'omutima negunuma gubuli kakonga kako okukafuna koko nyawo omala kunumya opima bupimi kadozi kadozi katono katono kadozi kadozi osunira sunirako kapisi kapisi yongeza kuko nyongeza nyongeza nakutemenya mugongo nyongera nyongera nawetopima muwendo nyongeza nyongeza nakutemenya mugongo nyongera nyongera nawetopima muwendo gwe muntu gwe nina kumutene kumutima kuno kuno era gwe gwe nyambala kalavu kafe tukabage tukalye muchomo tukukwata nga nze nsala abawolopoka ebitali na mikono na makulu balekabo bebana Kampala bantu babyanfuna atalina tebamwogerako ebonyabo baba n'olugezigezi olumuyisa watundira ayimbeno beba banyumya gabosi ne bakola ne rosi batatade yadde kikumi wagala byampeta te atowonzita Sisita, kongera nenyota, awonyeza tota Tota,
nyongeza, nyongeza,
Nyongeza, nyongeza, na kutemenya mugongo Nyongera, nyongera, na wetopima muwendo Nyongeza, nyongeza, na kutemenya mugongo Nyongera, nyongera, na wetopima muwendo Katije tulaga tuchirako na olofu muto wabasalo lugudo tamanya na ye Yesiga mkama labira bulabiza wo kana yalo unzise Haba wono poke vitali na mikono na mitwe baje kuwa mulunji bafeko Manya abona bobaba muna vera nabali ya wawe batyo Kalavu kafe tuka kwa tempola tukabage tukalie muchomo Kuka kwa teno nganze sala Manya vietu talina kati nkomo Kamu kamu kuwa muganda nyabo Nibye walito subira ngofuna Okuva monsingo ne mulubuto Kumuto epaka ne mchiwato Mama wamana bange nyabo Vietu talina kati nkomo Kamu kamu kuwa muganda nyabo Nibye walito subira ngankola Kalavu kafe tuka kwa tempola Tukabage tukalye mchomo Woka kwa teno nganze sala
Sala Nyongeza, nyongeza
Nyongeza, nyongeza Kalavu temenya mugongo